kusaba ebitsono ebitwala mu maaso nawe abakola kigwe muleka kikole kubanga bye bituzimba tomugana kubanga kyabayagala kyalaba ekimutwala mu maaso togana manawo ekitone nkusaba ebitone bye bituzimba tomugana kubanga kyabayagala kyalaba ekimutwala mu maaso
Saxon Records
Mugamba tusome tunyweze pen Epen tusinyweza class tuita Tusoma tulibanji, tusoma tashimu Gamu tugambe milimo minji jaji Otumalo suma milimo jibula Chitu patako kukenda abulodi Jeba tukubira olusi no kututa Ne government te walishe likola No woza bulijate mubiraba Songa wandiba de jobu creator Mochitono motonze choche yakuwa Other than being job atesika Ngomazo kusoma ono nyo morimu Toka na manao eshtone kusaba Ebitsono ebitwala mu maaso Na wabakola chigwe muleka chikole Kubanga bye bituzimba Tomugana kubanga kyabayagala kyalaba ekimutwala mu maaso Togana manawo ekitone nkusaba ebitone bye bituzimba Ekisinga mbula mu kwekiririza mu kyolotako kyekye kyamakulu Okuyimba munange kyo kiroto kyange na kirotako nga nkyali na muto Kyefana asazeewo mbasule mulaga Tulabye banki abasoma ne bamalako obasanga ku kkubo nga abeera enguudo Diploma ne diguli ku mpapula Bibeela yo ewaka nga bitudde Toka na manawo ekitone nkusaba Ebitsono ebitwala mu maaso nawe abakola kigwe muleka kikole Kubanga bye bituzimba Tomugana kubanga kyabayagala kyalaba ekimutwala mu maaso Toka na manawo ekitone nkusaba Ebitone bye bituzimba Tomugana kubanga kyabayagala kyalaba ekimutwala mu maaso Toka na manawo ekitone nkusaba Ebitone ebitwala mu maaso nawe abakola kigwe muleka kikole